kola byonna muli bazira muli bazira abakyala muli bazira abakumane mwerekereza mukwana kule ya buwanguzi
nze nakula ne mama nakula ye gwendaba yakuma natoba naffe oh mpaka nga tuvuddemu
yatoba naffe sikulu fizi bwetonanoonya obugoye mukono nagula ate mubugubye nnyo natoba naffe ebyokunyuma mukwano nabita fabana tukule oli muzira nnyo natoba mukwano natunda kabalagalako namenvu fabana tube bulungi osaana kusiimibwa natoba nange geno walima geno wapese munyema kukaba osaana kusiimibwa muli bazira bamama muli bazira mwebalabye mukola byonna muli bazira muli bazira abakyala muli bazira abakumane mwerekereza mukwana kule ya buwanguzi
wenzijukira obulumi omukyala bwe yayita mumuleba nga bwe lumusimba ajula kuyita mu bisenge
nga tumupokera bikyayi basawo betala ng'ebintu biganyi ng'enesala bwe zinyoka kuli kusiitaana nga lwamufuulafuula yali omunene nga koze obwamafiga nga pinduuse luli lutabaalo nga lwamwe kyayakyaya n'egimwa mikwana gikoye balumuliisa n'ebitaliika wamma muli bazira abamu basale basale ne bapokya n'ebiwunda kabanga ate nga bwe bakola wamma muli bazira
waliwo ne bana abakyala
abasula mu misamba gere naye ne baguma baabuwe
olw'okuba mabujje abaana ne balwala
ate taata ne yekyanga era maama yayina ottoba
alabo bwe binaggwa akava ne kabuliiwaka
maama nanoonya ettimpa saka obutula okuba baana
mubalina okulenva
muli bazira abakyala abapambani mu butale mwaketi mawoteri yonna obasangayo muli bamaanyi abakyala abayiribi obutatuulako okwematiza nna za kameeza muli bazira bamama muli bazira mwebalabye mukola byonna
It's a massive song dedicated to all lovely hell mothers, especially the single moms who totally surrender their lives to uplift the lives of people of this nation. Maximum respect to you. May God bless.